sebebula mugwange tongozo buma obayambi sibwa mkukebe lindwa dokuli ya kawuka kamu kenenya omusuja buwensini nina lubiri ngabukole duwa wano munda mugwanga asizira mtongozo buma guno wano mkampala Dr. Sudan Nabadda komisona okuba ministreno ategeza nto buma guno kugenda kuyambe gwango kwangu ilo kukebe lindwa de ngazino
kits zino ngeri chezidi produced mu Uganda tumanyi nti prices zazo zigenda kuba wansi kubanga ebisinga biba bivuddeko okuzitambuza okuziclearinga abantu benyini naffe kenyini tuba tu building our economy tukozesa abantu baffe tuwagira aba scientists baffe so tulaba nti bwe tuba tuze producing de wano kujja kusobola okufuna enyingi kuba zijja kuba of less price tuyinza okubanga tuzitusa ku bantu bangi mumanyi nti tuteekwa okubanga tulina essential test okugenda ku bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kiso okuva ebweru naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe na ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira.